Manu Obulungisa.
Downloaded from ilovedeadmusic.com.
Check.
Isha. Street Kids Music.
Nah, Isha. Bakjiriwe. The classic.
Tauji made it.
Nah, Isha. Last man standing. Nah, Isha. Nah, Isha. Your girls wanna see me coming. Nah, Isha. Isha. Last man standing. Nah, Isha. Your girls wanna see me coming. Nah, Isha. Last man standing. Nah, Isha. Na buera na force kuliwa ma Jordan. Speedometer 280 nili na Jordan. Usobera na snitcha za kusondani na pa dara nimbo yende kusendiani. Ni manzanga kwanji ni nazivana na baby. Best friend wanga enzo nifunira pepe. Mwadulikira peva yaka buera ni mpepe. Last man standing waiting ndiwe pepe. Atirapa muni mfeshi ya smart. Wisa wino nina maiti kupaki hati. Funa Benz peneba donke na Vanguard. Nitea chase soma moves ya liko smart. Bamba kunisanika na torch. Nyimbo zanga zambo wafinisa torch. Jinekala tuteka ma kicks ni maforesa. Pasako ule mkwe kuma kuforesa. Washpita batipita no mziba face. Nashpita batiganja isbwela face. Apata pita nashpita so mswa tesendi. Na sevenze sabambo nilipira muma sense. Isha. Na Isha. Last man stand. Na Isha. Na Isha. Yo girls wanna see me coming. Na Isha. Isha. Last man standing. Na Isha. Yo girls wanna see me coming. Na Isha. Bakchiriwe. Last man standing. Na Isha.
Nisha kwa techa kumuti mano muntu awe. Nolwa kadijo kupepo yu muntu awe. I just fully mind my business. Jealous wobu puwa ni laziness. Nda pepa nje tuka chitike wonse. Fishing kumine nje kala fedo se. File mpito loku shalila soche. Mbamishe nipaka pade atu koche. Mubiti nyomu mwine ninga tuida. Mugia mutapadio phone inga duida. Self made shit wane fitekwa. That's why ndole shafelili chekwa. Beef beef waila walala nensala. Chuvele shukutadi kwa kuyamule sala. Nga wali mwona video wali kisinga. Itakodia wa kuchili wendi singa. Ukamona fweba fuma kusentulo. Wali kakasha pishana intulo. Beef na ine kadia yobe tukashika. Bakulu mugemu notu punda bala shinka. Get keep empati na kumone fio njenda. Batansa kamika potapadi nobo mpenda. The game is on fire na macha odish face. Baicha bakulu semu tapale space.
Namaste. Na Isha. Last man stand. Na Isha. Na Isha. Yo girls wanna see me coming. Na Isha. Isha. Last man stand. Na Isha. Yo girls wanna see me coming. Na Isha. Last man stand. Ya yeah. Nyimbo zanga ni kantini mzare motiamu. Ndalama zanga ni kantini mzare motiamu. Bakuterera nga uri best data. Taterera magero bambomera mata.
Hey, tulima come to stay not to trendy. Tukafika tatu chita dipendi. Na Isha na Isha kufika chewa po. Ni master kufonya kembo po.
Isha. Na Isha. Last man stand. Na Isha. Na Isha. Yo girls wanna see me coming. Na Isha. Isha. Last man stand. Na Isha. Yo girls wanna see me coming. Na Isha. Last man stand. Na Isha.
From ready to die. I'm ready to kill.
Street Kids Music.
Yeah, Big Info. Double Jumbo. Derek Udela Pakongo. 1.5 Furnitures. Shop Mahasela's Pashpat. Joe Mali. Certified Rodman.
Tao Jim Mayo.
Guys, Jamu. Keith Baba Shop. Johnny Rome.